tutereka njogere kyensirikidde bulijjo mukwano gumpanise mubire kunsitula nga biwujjo mwe kunsuza mu kiro ne kumakya kunkeera nga mujonjo kakati nkiraba nkifuna kukanyama kwenze kwenina okusuna onzenya omutima bakuyita omushuma baleke ebigambo boogere nakuma gwe gwena siri wala kimuli kyofukirira tekiri kala natenga kala nkimatiri bona nkalamata nkalamata waze kweweweza mimiro gano mata ate fata 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 nandyagadde okumanya nti abalala wata nyumira kukuwa kyosabye nekikuwa nga ze wendabye nyumira kukuwa kyosabye nekikuwa nga ze wendabye kyona 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 kyetagisa saba kyona kyona kyetagisa kyona 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 kyetagisa wawonye laavyo yokupangisa